Dream City.
Touch.
Kwanza nashusha sidiria, inaingia kisha unaanza kulia. Unashindwa kumelia. Inaitwa bombadia.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Mikuwa na weti nilia kanyaga. Baby, let me take you to a place where you never had a taste. Give me better than your ex, like you never get a next. And push you to a phase where you're gonna like the pace. And I'm never gonna stop till you tell me I'm your miss.
Wakisema sikupendi, unajua nakupenda. You know I'm crazy about you, nesarenda. Usisikize ya watu, twende chimba.
Wakisema usijali, mbona shiga.
Sema unataka aje.
Nataka love, nataka pens la kweli sito
kitabu.
Your kind of love, it's kind of cold sometimes.
Si unajua si shikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Si unajua si shikiki, si ambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Washamba wanajifanya na tujua jua. Wanataka tuwe na penzi la kusuasua. Wasichojua si wenzao kila tuwa dua. Na hivi unachana we utaniua.
Sitaki ni kupende alafu kajua. Ukaniona bwege ukanizingua. Wanaume ni wasani wanajijua. Sijui hata imekuweje utaniua.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Mekuwa na we eti nili ya kanyaga.
Sinajua si shikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Sinajua si shikiki, si ambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
I can do the magic when you call me magic. Do it on the flow, baby, we don't need a mattress. You said I'm the baddest, never been a side.
Hey, baby, carry me away. Sema unataka aje. Awe unanona aje.
Sinajua si shikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Kiki tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.